The message, the great and mighty conqueror, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 21, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga uu wa ngonjetsi wa nkulu ndi wa mphamvu unalalikidwa mu Chingerezi pa Easter la Mulungu mmawa pa kutuluka kwa dzuwa, April 21, 1957, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Good morning to you. A very happy Easter to each one of you. This is one of the greatest days in commemoration of the resurrection of our Lord. It's one of the greatest days of all the world's history. It's the resurrection.
Mawa wabwino kwa inu, ndi Easter yokondwelera kwa mbiri kwa aliense wa inu. Ili ndi limodzi la masiku opambana kwa mbiri, mukukumbukira chukitsiro cha Ambuye wathu. Ilo ndi limodzi la masiku opambana ambiri ya kale ya dziko lapansi lonse, ndi chukitsiro.
And we're so happy to be here this morning on this great day and to see the sun rising and the flowers arising from the earth. Everything speaks of Easter.
Ndipo ndife wokondwa kwambiri kukhala pano mmawa uno pa tsiku lopambana ili. Ndipo kuona dzuwa likutuluka ndipo maluwa akutuluka kuchokera mnthaka chilichonse chikuyankhula za Easter.
And now let us bow our heads just one moment. Father God, into thy presence we come. And we are expecting thee to give to us this morning just a little extra blessing from heaven. Some little touch of the Easter in our own souls.
Ndipo tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mu mphindi imodzi chabe. Atate Mulungu, mukukhalapo kwanu ife tikubwera, ndipo ife tikuyembekeza kuti inu mutipatsa ife mmawa uno mdalitso pang'ono wonjezera wochokera kumwamba kukhudza kwina kwa pang'ono kwa Easter mioyo yathu yomwe.
That when we leave here, we might say as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of his presence? For we ask it in his name and for his glory. Amen.
Kuti pamene ife tizichoka pano, ife tikakhoze kunena monga aja amene ankabwera akuchokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu chifukwa cha kukhalapo kwake? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen.
Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel, and the 7th verse, I wish to read for a text as we go into this service.
Cha mu buku lotsiliza mutu wa 28 wa uthenga wa Mateyu oyera, ndipo ndime ya 7, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kwa phunziro pamene ife tikulowa mu msonkhano uwu.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee, there shall you see him, lo, I have told you.
Ndipo pitani mwansanga ndipo mukawawuze ophunzira ake kuti iye wauka kwa akufa. Ndipo taonani iye akupita patsogolo panu ku Galileya, kumeneko inu mukamuona iye. Taonani ine ndakuwuzani inu.
There has been many great commissions given to man and the peoples of this earth, but never was there such an important commission given as this one. Go tell his disciples that he is risen from the dead. That's a great commission.
Pakhala pali kutuma kwa kukulu kochuluka kukuperekedwa kwa munthu ndi anthu a mdziko lino. Koma sipanayambe pakhalapo kutuma kofunikira kunaperekedwapo konga uku. Pitani mukawawuze ophunzira ake iye wauka kwa akufa. kumeneko ndi kutuma kwa kukulu.
And the only way this could be given was because there had to be a great conquering first.
Ndipo izi zinachitika mwanjira iyi chifukwa chakuti pamayenera kukhala kugonjetsa kwa kukulu poyamba.
There has been man in our days and in the days gone by in the great history of this world in its great broad fields of battle. There has been many great conquerors. Many great things has been done for the human race.
Pakhala pali anthu mmasiku athu ndi mmasiku amene anapita ndi mu mbiri yakale ya dziko lino. Mabwalo ake akulu otambalala nkhondo. Pakhala pali agonjetsa mbiri akulu. Zinthu zazikulu zochuluka zimene zakhala zikuchitika kwa mtundu wa anthu.
For instance, I am thinking as I come down this morning, waking up early and did not have chance to study very much because I didn't know just what part last night we would have today between the pastor and I in the services.
Mwachitsanzo ine ndikuganiza pamene ine ndimabwera ndikutsika mmawa uno. Ndinadzuka molawirira, ndipo sindinakhale ndi mwayi woti ndiwerenge mokwanira, chifukwa ine sindimadziwa basi kuti ndigawo liti usiku wa thawu limene ife tikanadzakhala nalo lero pakati pa abusa ndi ine mu misonkhano.
But on my road down I happened to think what this morning would be the best that I know to say to his people to take a message. I thought of this. Go tell his disciples.
Koma pamene ine ndimabwera kuno, ine ndinadzipeza ndikuganizira za chimene mmawa uno chingakhale chopambana chimene ine ndikuchidziwa kuti ndinene kwa anthu ake. Ponena za uthenga, ine ndinaganizira za ichi. Pitani mukawawuze ophunzira ake.
His disciples is his followers. A disciple is one who follows. And I thought of this subject of the great and mighty conqueror.
Tsopano ophunzira ake ndi omutsatira ake. Ophunzira ndi iye amene akutsatira. Ndipo ine ndinaganizira za phunziro ili la mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu.
And thinking of how many great conquerors we have had in this world, and what great things they have done to further and better the human way of living.
Ndipo poganizira za agonjetsi akulu amene ife takhala tili nawo mdziko lino ndi zinthu zazikulu zimene iwo achita popititsa patsogolo ndi kupangitsa kufewa moyo wa munthu.
I was thinking of the great Napoleon back in his day. How he was not exactly a Frenchman, but he had something in his mind.
Ine ndimaganizira za Napoleon wankulu, mbuyo mmasiku ake, momwe iye sanali kwenikweni munthu wa Chifaransa, koma iye anali ndi china chake mmalingaliro mwake.
First he despised France. He did not like it. He come from the Isles.
Choyamba, iye Iye ananyoza France. Iye sanka mukonda iye. Iye ankachokera kuzilumba.
But he had an idea in his mind that someday that he would conquer. And the reason that he had these in his mind, he had to have something to work on.
Kuma iye anali ndi ganizo malingaliro ake kuti tsiku lina iye akanadza gonjetsa. Ndipo chifukwa chimene iye anali nazo izi mmalingaliro ake, iye amayenera kukhala ndi china chake choti agwirirepo ntchito.
To every man, before you can do a job, you have to have some a motive, some alternative, something that you're working on for a working purpose, something to work by.
Kwa munthu aliyense, iwe usanagwire ntchito. Iwe umayenera kukhala ndi cholinga china chake, njira ina inzake, china chake chimene iwe ukugwirirapo ntchitoyo choti ugwirirepo ntchito china chake choti ugwiritse ntchito.
And as we all know, but taking the history of Hitler, or not of Hitler, but of Napoleon, that he went by the moon and by the changing of the stars. He worked that way, and expecting, because at one time he did so, and he won a victory.
Ndipo monga ife tonse timadziwira, potenga mbiri yakale ya Hitler, kapena osati ya Hitler, koma ya Napoleon, kuti iye amaendera mwezi, ndi kusintha kwa nyenyezi. Iye ankagwira ntchito mwa njira imeneyo, ndipo anali kuyembekezera chifukwa chakuti nthawi ina iye anachita chomwecho. Ndipo iye anapeza chigonjetso.
And he come over into France, and he become a great warrior. He put many men to death because that they wouldn't agree with him. And he cleaned his entire country of anything that was against him.
Ndipo iye anadzabwera ku France, ndipo iye anadzakhala wankhondo wankulu. Iye anapha anthu ambiri chifukwa chakuti iwo amalephera kuti agwirizane naye iye. Ndipo iye anayeretsa dziko lake lonselo kuti pasakhale chilichonse chotsutsana ndi iye.
He just absolutely wiped it out, because he had to have it that way. If he didn't have it that way, there would be something against him all the time. And his great plan that he had in his mind.
Iye mwanteladi anangolisesa ilo, chifukwa iye ankafuna kuti ilo likhale mwanjira imeneyo. Ngati iye sakanalipanga ilo kukhala mwanjira imeneyo, pakanakhala pali china chake chikutsutsana naye nthawi zonse, ndi dongosolo lake lalikulu limene iye anali nalo malingaliro ake.
His own life would be at stake. So he had to have his entire kingdom just as perfect as he could get it.
Moyo wake omwe ukanakhala uli pa chiopsezo. Chotero iye ankayenera kuti aupangitse ufumu wake wonse mwangwiro, monga iye akanatha kuupangira iwo.
I'm thinking now that you're following me in this, of the great conqueror that I'm thinking. Everything in his kingdom must be for him. It must be heart, soul, and body for him.
Ine ndikuganiza tsopano kuti inu mukunditsatira ine muizi. Za mgonjetsi wankulu yemwe ine ndikumuganizira. Chilichonse mu ufumu wake chikuyenera kukhala cha iye. Izo zikuyenera kukhala mtima, moyo ndi thupi kwa iye.
There can be nothing against him. Anything that was against him, he'd have to dismiss it. He must have absolutely everything for him.
Musakhale kalikonse kotsutsana ndi iye. Chilichonse chimene chikanamatsutsana ndi iye, iye amayenera kuti achichotsemo icho. Iye amayenera kuti chilichonse mwantheladi chikhale cha iyeyo.
And when Napoleon, he took up arms, cannons, guns, muskets, swords, and he went forth with this one thought, that he would conquer the world. And he practically did that at the age of 33.
Ndipo pamene Napoleon iye anatenga zida, mizinga, mifuti ya Itali, malupanga. Ndipo iye anapita patsogolo ndi lingaliro limodzi ili, kuti iye akagonjetsa dziko lapansi. Ndipo mooneka iye anachita zimenezo pa usinkhu wa zaka 33.
When he was a young man, he was a prohibitionist. And his great fame made him so self-styled, and it got upon his nerves until he died at the age of 33, an alcoholic. His popularity he could not stand.
Pamene iye anali mnyamata, iye anali munthu woletsa zinthu. Ndipo kutchuka kwake kwakukulu kunamupanga iye kukhala wakumva zayekha. Ndipo izo zinamfika mmitsempha yake, kufikira kuti iye anafa pa usinkhu wa zaka 33 ali chidakhwa. kutchuka kwake sanapirire nako.
And I think of a man who at the age of 33 conquered the world and died an alcoholic because of his fame and lost the very principle that he was fighting for.
Ndipo ine ndikuganizira za munthu amene pa usinku wa zaka 33 anagonjetsa dziko ndipo nkumwalira ali chidakwa chifukwa cha kutchuka kwake ndipo anataya cholinga chenichenicho chimene iye amachimenyera.
He was the devil's instrument and trying to fight the world down, and he failed at 33.
Iye anali wa mtundu kapena osati mtundu, ine ndikhoza kutero, koma iye anali chida cha mdyerekezi ndipo anali akuyesetsa kuti aligwetsere dziko pansi ndipo iye analephera pa 33.
But oh, this great mighty warrior that I'm speaking of at the age of 33 conquered everything that was in earth and in hell at the age of 33. A great and mighty conqueror.
Koma, ankhondo wankuluyu, wamphamvu, amene ine ndikuyankhula za iye, pa usinku wa 33, anagonjetsa chilichonse chimene chinali pa dziko la pansi ndi kugehena pa usinku wa 33. Mgonjetsi wankulu ndi wamphamvu.
I'm thinking of the great battles that's been fought on the field. We know to finish up with Napoleon that he come to his end at Waterloo.
Ine ndikuganizira za nkhondo zazikulu zimene zakhala zikumenyedwa kubwalo. Ife tikudziwa kuti timalizitse ndi Napoleon kuti iye anafika pa mathero ake ku Waterloo.
It was my privilege not long ago to view over the imitations made of the ruins of his chariots and of the horsemen and of the man of how they laid on the battlefield.
Iwo unali mwai wanga osati kale kwambiri kuti ndikaone zofanizira zimene zinapangidwa za mabwinja a agaleta ake ndi za amuna apakavalo ndi za anthu momwe iwo anayalidwira kubwalo la nkhondo.
And the chariots piled together, the wheels broken right and out into the plains of where this great display is made.
Ndipo agaleta ataunjikana pamodzi, magudumu atasweka kunja uko kumabwalo kumene zionetsero zazikulu izi zimapangidwako.
And what a contrast it is to notice that man at 33 and the disgrace that is laying there in him, the memorial of his great battle and conquering, and then to go to Jerusalem and look at an empty tomb as a memorial of the great and mighty conqueror.
Ndipo ndizosiyana bwanji kuzindikira kuti munthu ameneyo pa zaka 33 ndi chamanyazi chimene chili uko muchikumbutso cha nkhondo yake yaikulu ndi chigonjetso chake. Ndipo kenako nkupita ku Yerusalemu ndikukayang'ana pa manda apululu ngati chikumbutso cha mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu.
Somehow or another, there's something in conquering. If we have something that we're fighting for, if there is a disease in our body, and we're fighting between death and life, what a victory it is when we see it's conquered.
Mwanjira ina imzake, pamakhala china chake pa nkhani ya kugonjetsa, ngati tili ndi china chake chimene ife tikumenyana nacho, ngati tili ndi nthenda mthupi mwathu, ndipo ife tikumenyana ndi imfa ndi moyo, chimakhala chigonjetso bwanji pamene ife tiona kuti yagonjetsedwa.
If we are fighting over some great habit or some great something that's besetting us. When finally the great flags wave and we have conquered it, what a feeling it gives us inside us. For we can then be a conqueror.
Ngati ife tikumenyana ndi chizolowezi china chachikulu, kapena china chake chachikulu, chimene chikumatifowoketsa ife. Pamene potsiriza mbendera zazikuluzo zikauluka, ndipo kuti tagonjetsa izo, zimatipatsa ife kumvelera kotani mkati mwathu. Pakuti zikatero, ife tikhoza kukhala mgonjetsi.
I'm thinking of the last war and how that when Hitler had taken Warsaw and the Germans thought that that was one of the greatest victories that could be.
Tsopano ine ndikuganiza za nkhondo yotsiriza ndipo momwe zinakhalira kuti Hitler anatenga Warsaw. Ndipo achi German ankaganiza kuti icho chinali chimodzi cha zigonjetso zazikulu zimene zinakhalapo.
Because of their great chief captain Adolf Hitler had at once sunk everything in Warsaw, tore down the bridges, and the great bridge fell. The papers packed great pictures of the falling of the bridge.
Chifukwa chakuti wankhondo wawo wankulu Adolf Hitler mwaka modzi anamiza zonse mu Warsaw, anagwetsera pansi milatho, ndipo mlatho waukulu unadzagwa. Newspapers zinayika zithunzi zazikulu zakugwa kwa mlatho.
The Germans marched through the street and they beat drums and they blowed whistles. And the thousands of airplanes passed by him as he won his first great victory.
Achi Germani anaguba munsewu, ndipo anaomba ngoma, ndipo analiza malikweru, ndipo ndege masauzande zinamudutsa pamutu pake, pamene iye anapambana chigonjetso chake choyambirira chachikulu.
Setting out like an Alexander the Great or Napoleon to conquer the world. But where did he wind up? In disgrace. Certainly he did.
Atakhala pamenepo ngati Alexander wankulu, kapena Napoleon, kuti wagonjetsa dziko, koma kodi iye anakathera kuti mwamanyazi, ndithu iye anatero.
I can remember when they built the great Burma Pass. There must be, if they crossed over the mountain, some of the boys are sitting here this morning perhaps that crossed over this great pass. What a task it was. How much real work it taken. And what a real job they did.
Ine ndikukhoza kukumbukira pamene iwo anamanga Burma Pass yaikulu. Pakuyenera kuti akafuna kuti aoloke phiri, ena anyamatawo akhala pano mmawa uno mwina mwake, amene anadutsa mpita waukulu. Inali ntchito bwanji imeneyo, ndi ntchito yeni-yeni bwanji inatengera, ndipo ndi ntchito yeni-yeni yotani iwo anayichita.
And how much money it cost to build that Burma Pass? The millions of dollars. The boys that lost their lives in doing so.
Ndipo ndi ndalama zochuluka bwanji zimene iwo anagwiritsa ntchito kuti amange Burma Pass imeneyo. Mamiliyoni amadola. Anyamata amene anataya mioyo yawo pochita zimenezo.
But finally, and after a while, when the last mile of the way had been gone, and when the pass was completed, that how the victorious shouts went up from the people. They had a pass that they could cross the mountains with to win the victory.
Koma potsiriza, ndipo patapita kanthawi, pamene mtunda otsiriza wanse uwo unali utatha, ndipo pamene mpitawo unali utamalizidwa, mmene kufuwula kwa chigonjetso kunamvekera kuchokera kwa anthu, iwo anakhala ndi mpita woti aziwolokerapo podusa pa phiripo kuti akagonjetse.
I'm thinking of another past that one day it cost the life of our blessed Lord. It was not only a road on the earth, but it was a highway called the highway of holiness.
Ine ndikuganiza za mpita wina umene tsiku lina unachotsa moyo wa Ambuye wathu odala. Uwo sunangokhala nsewu pa dziko lapansi, koma uwo unali nsewu waukulu otchedwa nsewu waukulu wa chiyero.
Where the unclean shall not pass through, but only those who are branded, only those who are on the side that he is on, shall pass this highway.
Amen. Umene osaera sadzawolokerapo, koma iwo okha amene ayikidwa chidindo, iwo okha amene ali kumbali imene iye ali, adzadusa nsewu waukulu.
Great victories has been won. Many of us today can remember well of the First World War. I remember when I was just a little boy, I could hear the whistles blowing, and even the farmers in the field stopped their horses and waved their hats.
Zigonjetso zazikulu zakhala zikupambanidwa. Ambiri aife lero tikhoza kukumbukira bwino za nkhondo yoyamba ya dziko lonse. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinali mnyamata wachichepere. Ine ndinkakhonza kumva malikhwelo akuimbidwa, ndipo ngakhale alimi mminda anayimitsa akavalo awo, ndipo ankakupiza zipewa zawo.
They screamed, they hollered. What had happened? The war was over. Victory was won. The great economy that we were fighting for, finally we had won the victory.
Iwo amafula, iwo amakuwa. Chinachitika ndi chiyani? Nkhondo inali itatha. Chigonjetso chinali chitapambanidwa. Chuma chachikulu chimene ife tinakhala tikumenyanirana, potsiriza ife tinali titapambana chigonjetso.
I'm thinking of this last world's war. I live just across the street, and when the whistles begin to blow, people run into the yards, women with their aprons on, taking them off and swing them in the air.
Ine ndikuganiza za nkhondo yomaliza ya dziko lonse iyi. Ine ndinkakhala tsidya lina la nsewu, ndipo pamene malikhwelu anayamba kuwombedwa, anthu anathamangira panja, azimayi atavala maapuloni awo ankawavula iwo ndi kumawakupizira iwo mmwamba.
Bullets flew through the trees, whistles blowed, cars raced through the streets, people fell on their knees and raised up their hands. They screamed, they cried, why? Because the war was over.
Zipolopolo zinali zikuuluka kudutsa mitengo, malikhwelo akulizidwa, magalimoto akuthamanga mmisewu, anthu anali akugwa pa maondo awo, ndipo akukweza mmwamba manja awo. Iwo anafula, iwo ankalira. Chifukwa chiyani? Chifukwa nkhondo inali itatha.
And the blessed ones, the dear boys that was across the sea, would soon be sailing home again to them. What a victory! What a time! And it's a thrill to any heart. What a jubilee!
Ndipo odalao, anyamata okondedwa, amene anali kutsidya kwa nyanja, posa kalisa, anali akuti akhala akubweranso kumudzi kwawo. Chinali chigonjetso bwanji, inali nthawi bwanji, ndipo zinali zokondoweza kwa mtima uliwonse. Chinali chikondwelero bwanji.
That night everybody was in such a humor, you could have walked into the restaurant and eaten, walked out, not paid for it. It would have been all right. You could have used the next man's car. It would have been all right.
Usiku umeneo, aliense, anali mchisangalalo chimenecho. Iwe ukanakoza kukalowa, malo jela, ndi kukaja, ndi kutulukamo, ndipo salipira izo. Izo, zikanakala zabwino bwino. Iwe ukanakoza kugwiritsa ntchito galimoto ya munthu winayo. Izo zikanakala zabwino bwino.
You could ask what you wanted to, you would have probably got it. Because why? The victory was won.
Amen.
The boys were coming home. It was all over.
Iwe ukanakoza kufunsa zimene iwe umafuna. Ndipo iwe mwina mwake ukanakoza kulandira izo. Chifukwa chiyani? Chigonjetso chinali chitapambanidwa. Anyamata anali akubwera kwao. Izo zonse zinali zitatha.
I'm thinking, my brethren, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time. But to the Christian this morning, the victory is won.
Amen.
The joy bells are ringing. The war's over between God and man. The victory's been won.
Ndipo ine ndikuganiza mbale wanga. Izo ndizoipa kwambiri kuti kumvelera kwa mtundu umeneyo sikumakhalitsa nthawi zonse. Koma kwa Khristu mmawa uno, chigonjetso chapambanidwa. Mabelu achisangalalo akulira. Nkhondo yatha pakati pa Mulungu ndi munthu. Chigonjetso chapambanidwa.
Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices! And sometimes they are very deep, and they make great scars, tearing down. But in order to have the mountain, we've got to have the valley.
Chigonjetso chilichonse chisanapambanidwe, pamayenera kukhala mitengo yayikulu yoti ilipiridwe. Oh, mitengo bwanji! Ndipo nthawi zina iyo imakhala yodula kwambiri. Ndipo iyo imapangitsa ziphyera zazikulu kuzingʼambira pansi. Koma kuti tikhale ndi phiri, ife timayenera kukhala ndi chigwa.
Before we can have the sunshine, we've got to get the rain. Before we can have the light, we've got to get the night.
Ife tisanakhale ndi kuwala kwa dzuwa, ife timayenera kulandira mvula. Ife tisanakhale ndi kuwala, ife timayenera kukhala ndi usiku.
Before we can have right, they had to have wrong, or you'd have never known what wrong was.
Ife tisanakhale ndi cholondola, iwo ankayenera kukhala ndi cholakwika. Kapena apo, inu sibwenzi mutadziwa kuti cholakwika chinali chiti.
But in order to conquer and to win the greatest battle that was ever won, one step out of glory many years ago, and he did not take upon himself the form of an angel.
Koma kuti agonjetse ndi kupambana nkhondo yayikulu imene inayamba yapambanidwapo, wina anatuluka kuchokera ku ulemerero zaka zambiri zapitazo. Ndipo iye sanadzitengere pa iye mwini maonekedwe a ngelo.
He did not come as some great person, but he was going to prove that it don't take muskets and bullets and atomic bombs to win a war.
Iye sanabwere ngati munthu wina wake wankulu, koma iye anali woti atsimikizire kuti izo sizimatengera mfuti yayitali ndi zipolopolo ndi mabomba atomiki kuti ukapambane nkhondo.
He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger. There was not even a place for his birth when he come. I want you to look at the different material of warfare, what he used.
Ye, anadziveka eka mukuzichepetsa, monga kamwana kakanda, ndipo anabadwira mojira ngombe. Kunalibe ngakhale malo akubadwa kwake. Pamene iye anabwera, ine ndikufuna kuti inu muone kusiyana kwa zipangizo za nkhondo zimene iye anagwiritsa ntchito.
Now Adam's race was all in bondage. There they were without hope, without God, without chance, without mercy, without anything that could help them.
Tsopano mtundu onse wa Adamu unali uli munsinga. Anali ali kumeneko opanda chiyembekezo, opanda Mulungu, opanda mwayi, opanda chifundo, opanda chilichonse chimene chikanati chiwathandize iwo.
The great enemies of the lower regions of the lost had them shut up in darkness.
Adani akulu akumalo apansi ya otaika, anali atawatsekera iwo mundima.
There was not a way out. There was no one could help. Nothing could be done. It looked like a total, complete loss.
Panalibepo njira yoti angatulukireko. Kunalibe kwaliense woti awathandize. Palibe chilichonse chimene chikanachitidwa. Izo zinkaoneka ngati anali mapeto akutayika kwa thunthu.
But our hero, who came down from the portals of glory, condescending down, for there was no man on earth could do the job. They were all, as worldly speaking, in the same boat.
Koma ngwazi athu amene anatsika pansi kuchokera mmakonde aulemelero kudzitsitsira pansi, pakuti kunalibeko munthu pa dziko la pansi amene akanakhoza kuyigwira ntchitoyo. Iwo onse anali monga mwakuyankhula kwa chidziko mu bwato limodzi.
We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And none of us could help each other. We stood helpless, defeated, chaos on every hand. All ununited.
Ife tinali tonse obadwa mu tchimo, oumbidwa mukusaeruzika. Tinabwera mdziko tikuyankhula mabodza. Ndipo palibe aliyense wa ife amene akanamuthandiza mzake. Ife tinali titayima wopanda chithandizo, wogonjetsedwa. Panali chisokonekero kumbali iliyonse. Tonse sitimayanjana.
We could not keep laws and ceremonies, finding their weaknesses and so forth. We could not do it. And it seemed like the whole human race was laid waste.
Ife sitimatha kusunga malamulo ndi zikhalidwe. Timalephera kuti tipeze zofoka zake ndi zina zotero. Ife sitimatha kuchita zimenezo. Ndipo izo zinkaoneka ngati mtundu wonse wa anthu unali woti wasiyidwa kuti utayike.
And then he came. He came down because he was in the beginning. The Bible said he was the Word. He was the Logos that went out of God. And the Logos in the beginning was the Word. And he became the Word.
Ndipo kenako iye anadzabwera. Iye anadzatsika pansi. Chifukwa iye anali pachiyambi, Bible linati, iye anali mau. Iye anali Logos imene inatuluka kuchokera mwa Mulungu. Ndipo Logos pachiyambi inali mau. Ndipo iye anadzakhala mau.
Then when he ascended up on that glorious day of Easter,
He become not only the Word, but He become the High Priest of His own Word.
Kenako pamene iye anadzagwera mwamba pa tsiku lija la ulemerero la Easter, iye sanangokhala mawu okha, koma iye anadzakhala wansembe wamkulu wa mawu ake omwe.
Oh, what a glorious thing, Brother Neville.
Amen.
To think He's not only the Word, but He's the High Priest of Amen. His own Word.
Amen.
Oh, ndi chinthu cha ulemerero bwanji mbale Neville. Tango ganizani. Iye sali mawu okha, koma iye ndi wansembe wamkulu wa mawu ake omwe.
How could we doubt it? How could we walk to Him and not believe that we receive what we ask for? For He is the Word and the intercessor of the Word.
Ife tingazikayikire bwanji izo, ife tingayende bwanji kupita kwa iye ndipo osakhulupirira kuti ife tilandira chimene ife tikuchipemphacho. Pakuti iye ndi mawu ndi wopembedzera wa mawu.
The Logos became Word, and the Word made flesh, and the same flesh that was the Word received up into glory, and now is the High Priest making intercession by Himself to His Word.
Logosi inadza sanduka mau, ndipo mau anasanduka thupi, ndipo thupi lomwelo limene linali mau linalandilidwa mwamba mulemelero, ndipo tsopano ndiye wansembe wamkulu akupanga mapembedzero pa iye mwini kwa mawu ake.
That's what it takes. That's the material that the church has got. What a weapon. There's never been one like it. He was the Word.
Zimachititsa ndi zimenezo. Chimenecho ndicho chipangizo chimene mpingo uli nacho. Ndi chida bwanji. Sipanakhalepo china chonga chimenecho. Iye anali mawu.
And when He come, He was born in a manger. He come to use the weapon of L-O-V-E, love, to conquer the world not with army bullets, not with machine guns and tanks.
Ndipo pamene iye ankabwera, iye anabadwira modyera ng'ombe. Iye anabwera kuti adzagwiritse ntchito chida cha C-H-E-K-O-N-D-E. Chikondi, kuti adzagonjetse dziko lapansi, osati ndi zipolopolo za ankhondo, osati ndi mifuti ya makina ndi akasinja.
But He come in a different manner. He come in the form of love. He was God's love.
Koma iye anabwera nkachitidwe kosiyana. Iye anabwera maonekedwe a chikondi. Iye anali chikondi cha Mulungu.
One time as a little boy, I used to think that Christ loved me and God hated me because that Christ died for me, but God had something against me. But I come to find out that Christ is the very heart of God.
Amen.
Hawina ngati nyamata wachichepere. Ine ndinkakonda kumaganiza kuti Kristu amandikonda ine. Ndipo Mulungu ankadana nane ine. Chifukwa chakuti Kristu anandifera ine, koma Mulungu anali ndi china chake chotsutsana ndi ine. Koma ine ndinadzapeza kuti Kristu ndi mtima kumene wa Mulungu.
God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but would have eternal life.
Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi, mwakuti iye anampereka mwana wake wokondedwa yekhayo, kuti aliyense amene angakhulupirire mwa iye asatayike, koma akhale nawo moyo wa muyaya.
Now He come first to conquer, and the thing that the devil had put in the world was hatred. And He come to conquer hatred.
Tsopano iye anabwera poyamba kuti adzagonjetse. Ndipo chinthu chimene mdierekezi anali atachika pa dziko lapansi chinali udani. Ndipo iye anabwera kuti adzagonjetse udani.
When we win our battles and so forth in the world's battles, it's always leaves continually a hatred. Because battles of that sort is of the enemy.
Pamene ife tipambana nkhondo zathu ndi zina zotero mu nkhondo za mdziko lapansi. Izo nthawi zonse zimatisira mosalekeza udani. Chifukwa nkhondo za mtundu umeneyo zimakhala za mdani.
But Christ come with love to conquer hatred, to love those who were unlovable. He come with a different weapon.
Koma Kristo anabwera ndi chikondi kuti adzagonjetse udani, kuti adzawakonde iwo amene anali osakondeka. Iye anabwera ndi chida chosiyana.
And he humbled himself, made a little lower than the angels, to suffer death and to give an example. And when he was here on earth, he walked among men.
Ndipo iye anadzichepetsa yekha, anadzipanga kukhala wotsikirapo pang'ono kuposa angelo, kuti adzazunzike ndi imfa, ndi kuti adzapeleke chitsanzo. Ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye ankayenda pakati pa anthu.
He proved his weapons of warfare when he healed the sick. When he took five little biscuits and two pieces of fishes and fed 5,000 people, he proved that he had the power over every atomic that there was.
Amen.
Iye anali kutsimikizira zida zake za nkhondo. Pamene iye ankachiritsa odwala. Pamene iye anatenga ma biscuits ang'ono asanu ndi ziduswa ziwiri za nsomba. Ndi kujetsa anthu 5,000. Iye anatsimikizira kuti iye anali ndi mphamvu pa atomic iliyonse imene inalipo.
Not only did he grow fish, but he grew cooked fish.
Amen.
Not only did he grow wheat in those biscuits, but he grew cooked wheat in those biscuits.
Sikuti iye anangomeretsa nsomba, koma iye anakulitsa nsomba zophikidwa. Sikuti iye anangomeretsa tirigu mu mabisketi amenewo, koma iye anakulitsa tirigu ophikidwa mu mabisketi amenewo.
It showed that he was that great and mighty conqueror.
Amen.
Not only did he get the water from the well, but he made that water wine from the well.
Izo zinaonetsera kuti iye anali mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu uja. Iye sanangotenga madzi kuchokera pa chitsime, koma iye anapanga madziwo kukhala vinyo kuchokera pa chitsime.
He proved he had power to conquer. And he loved. And his weapon was love.
Iye anatsimikizira kuti anali ndi mphamvu zogonjetsera. Ndipo iye ankakonda. Ndipo chida chake chinali chikondi.
Now notice, then when he did that, when he stood one day by the side of Lazarus' grave, and there was a man dead and buried for 4 days, even the ones that was by said, even now he stinketh. His nose had fell in, the skin worms has crawled through him.
Tsopano zindikirani, ndiye pamene iye anadzachita zimenezo, pamene iye anadzayima tsiku lina pambali pa manda a Lazaro. Ndipo pamenepo panali munthu wakufa, ndipo atayikidwa mʼmanda masiku anayi. Ngakhale iwo amene anali pamenepo anati, ngakhale pano iye akununkha, mphuno zake zinali zitagwera mkati. Mphutsi za mthupi zinali zitakwawira mwa iye.
And Jesus stood there as the mighty conqueror, When he said to Martha and Mary, when he stood there, did not I say unto you, if thou can only believe, you would see the glory of God?
Ndipo Yesu anaima pamenepo ngati mgonjetsi wa mphamvu. Pamene iye ananena kwa Marita ndi Maria. Pamene iye anaima pamenepo. Kodi ine sindinakuuze ni inu, ngati inu mutangokhulupirira, inu muona ulemerero wa Mulungu.
He had just got through saying when they said, our brother's dead and so forth. He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Ye anali atangomalizitsa kuyankhula. Pamene iwo anati, chimwene wathu anafa, ndi zina zotero. Iye anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine, angakhale iye anali wakufa, komabe iye adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene angakhale moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse.
Have I not just told you that that eternal blessed power lays within me? He never only made a statement, he was able to carry out everything that he said. For he was the mighty conqueror.
Kodi ine sindinakuuze ni inu kuti mphamvu ya muyaya yodala ija ikukhala mkati mwa ine. Iye sanangopanga maneno. Iye anali wothekera kuchita chilichonse chimene iye amanena. Pakuti iye anali mgonjetsi wa mphamvu.
Dwelling in him, holding back, veiled with human flesh as a man. But inside of there dwelt none other but Almighty God, the great and mighty one.
Amakhala mwa iye akuzibisa ataphimbidwa ndi mnofu wa munthu ngati munthu. Koma mkati mmenemo simumakhala winanso koma Mulungu wa mphamvu zonse. Iye wankulu ndi wamphamvuyo.
He could recreate, he could create new things. He could speak and what he asked for would be given at that second. But he humbled himself. He kept low.
Iye amakhoza kulenganso. Iye amatha kulenga zinthu zatsopano. Iye amatha kuyankhula ndipo chinthu chimene iye wachipempha chimatha kupatsidwa mphindi yomweyo. Koma iye anadzichepetsa yekha. Iye anakhalabe wotsika.
He wanted to give an example. He wanted to be the right kind of a conqueror. And he was. Now, he proved himself to be.
Yankafuna kuta pereke chitsanzo. Yankafuna kuta kale ntunduwene la wangonjetsi. Ndipo iye anakhaladi. Tsopano, iye anadzisimikizira yekha kuti anali.
As I've often said in my meetings, may it would bear witness this morning. In this group of people on this beautiful Easter morning.
Monga ine ndakhala ndi kunenera kawiri kawiri mu misonkhano yanga. Mwina mwake izo zikhoza kuchitira umboni mmawa uno. Mugulu lino la anthu pa mmawa uno okongola wa Easter.
A lady belonging to a certain church that doesn't believe in accepting the blood of the Lord Jesus. Without the shedding of blood there's no remission of sin.
Dona, wampingo wina wake umene sumakhulupirira mukuvomereza magazi a Ambuye Yesu. Ngati magazi saketsedwa, sipangakhalepo chikhulukiro cha tchimo.
She told me that the man was just a prophet, a wonderful man, and I made him deity. I said he was deity. He was God.
Iye anali kunduza ine kuti munthuyo anangokhala mneneri, munthu odabwitsa. Ndipo ine ndimamupanga iye kukhala wa Mulungu. Ine ndinati, iye anali wa Mulungu. Iye anali Mulungu.
She said, you try to make him too great. I said, there is no words can express his greatness. Human tongue has never found the expression.
Iye anati, inu mumayesera kumupanga iye kukhala wa mkulu kwambiri. Ine ndinati, palibepo mawu amene angakhoze kufotokoza ukulu wake. Lilime la munthu silinayambe lapezapo kufotokoza kwake.
Speaking with the man the other day, a diplomat from Washington, D.C., and he said at a little testimony at a breakfast where we were associated together, he said, Brother Branham, I've been a Lutheran all my life.
Ndikuyankhula ndi munthu tsiku lina, kazembe wochokera ku Washington, D.C., ndipo iye anati, pa umboni wa ung'ono, pa kadzusa kumene ife tinali limodzi. Iye anati, Mbale Branham, ine ndakhala ndili wa Chilutera moyo wanga onse.
But he said the other day while penning an old-fashioned revival, said I knelt down at an altar and wanted to get an experience with God.
Koma iye anati, tsiku lina ndili pa chitsitsimutso cha kachitidwe kachikale, anati, ine ndinagwada pansi pa guwa, ndipo ndinkafuna kukhala ndi chondichitikira ndi Mulungu.
He said, and while I was there on my knees, now this is a Washington diplomat that even served under President Coolidge. And when he looked up, he said, I saw a vision of Jesus.
Iye anati, ndipo pamene ine ndinali pamenepo pa maondo anga. Tsopano, uyutu ndikazembe wochokera ku Washington, amene anagwirapo ntchito pansi pa President Coolidge. Ndipo pamene iye anayangʼana mmwamba, iye anati, ine ndinaona masomphenya a Yesu.
He said, I am able to speak 9 different languages fluently. He said, but I couldn't find one word to say. Of all those 9 languages.
Iye anati, ine ndimatha kuyankhula zinenero 9 zosiyana-siyana mosajejema. Iye anati, koma ine sindinapeze liwu limodzi loti ndiyankhule mwa zinenero 9 zonsezo.
He said, so I just raised up my hand and he gave me a new one to talk with. He said, I've just seen the glory of his face.
Amen.
Iye anati, chotero, ine ndinangokwezera mmwamba dzanja langa. Ndipo iye anandipatsa ine china chatsopano choti ndiyankhuliremo. Iye anati, ine ndangoona kumene ulemerero wa nkhope yake.
This lady says to me, she said, Brother Branham, Jesus was not nothing but a man, just a prophet. I said, he was God, my sister. She said, you make him deity, but he's not.
Dona uyu akunena kwa ine, iye anati, Mbale Branham, Yesu sanali kali konse koma munthu basi. Anangokhala mneneri. Ine ndinati, iye anali Mulungu, mulongo wanga. Iye anati, inu mumamupanga iye kukhala wa umulungu, koma iye sanali.
So she said, on the road down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. Sure, he was a very heart of God.
Chotelo iye anati, ali pa njira akupita kumusi akupita kokaitana, atagona kumanda a Lazaro. Bible limati iye analira. Ndithudi iye anali mtima kumene wa Mulungu.
He suffered like we suffer. He was flesh like we are flesh. He bore in his body the same desires and things that we do. Yet to become a perfect sacrifice, he had to do that. He did.
Iye anavutika monga ife timavutikira. Iye anali mnofu chimodzi-modzi monga nafenso tili mnofu. Iye anali nazo mthupi mwake zokhumba zomwezo ndi zinthu zimene ife timazichita. Komabe, kuti akakhale nsembe yangwiro, iye ankayenera kuti achite zimenezo. Iye anatero.
But I said, she said he wept going down to the grave of Lazarus. I said, but old lady, that's right. He was a man when he was weeping, but when he stood there by the side of that grave where the silent dead laid, where a rotten body laid covered up with a napkin.
Koma ine ndinati, iye anati, iye analira akupita kumanda a Lazaro. Ine ndinati, koma dona, ukonkulondola. Iye anali munthu, pamene iye ankalira. Koma pamene iye anadzaima pamenepo pambali pa manda ameneyo, pamene panagona wakufa wacheteyo, pamene thupi lovunda linagona litakutilidwa ndi thewera.
When he said, take away the stone, he pulled his little frame together and said, Lazarus, come forth. And a man that had been dead 4 days stood on his feet.
Pamene iye anati, chotsanipo mwalawo, iye anadzikokera thupi lake pamodzi ndipo anati, Lazaro tuluka. Ndipo munthu amene anali wakufa masiku anayi anayimirira pamapazi ake.
What was it? Corruption knew its maker. The soul knew its master. And that great and mighty conqueror proved there that he has the power of death and hell in the grave.
Icho chinali chiani? Chivundi chinadziwa mpangi wake. Solo inadziwa mbuye wake. Ndipo mgonjetsi wankulu ndi wamphamvu uja anatsimikizira pamenepo kuti anali ndi mphamvu ya imfa ndi kugehena ndi kumanda.
Sure it thrills our heart. You're talking about beating dish pans and blowing horns. The world ought to be in a jubilee this morning like it never has been. The screams and shouts of his people, because this is the memorial day that when he conquered the last enemy and set we captives free.
Ndithudi izo zimakondoweza mitima yathu. Inu mukakamba za kumenya zivinikiro za mbale ndi kumaliza nyanga, dziko likuyenera kukhala mu chikondwelero mmawa uno, chonga chimene sichinayambe chakhalapo, kukuwa ndi kufuwula kwa anthu ake, chifukwa ili ndi tsiku la chikumbutso la pamene iye anagonjetsa mdani wotsiliza, ndipo nkuti maso la ife akapolo kukhala amfulu.
Yes, he was a man, that's right. He proved to be a man and he proved to be God. One night when the great raging sea whose called thousands of lives, maybe some of you mothers here this morning, your boys died on the raging sea out yonder.
Inde iye anali munthu ukonklondola. Iye anatsimikizira kuti anali munthu. Ndipo iye anatsimikizira kuti anali Mulungu. Usiku wina pamene nyanja yaikulu yaikali, imene yaitana mioyo masauzande, mwina mwake ena amainu pano mmawa uno, anyamata anu anafera mnyanja ya ukali kunja uko iwo.
They may have sunk beneath the waves in this world broad fields of battle. Some of your loved ones lays out there maybe beneath the sea.
Mwina mwake anamira pansi pa mafunde, mumabwalo akulu ankhondo a dziko lino. Ena a okondedwa anu akugona kunja uko, mwina mwake pansi pa nyanja.
But one night when he was laying in a little boat, and the waves was a-bouncing around on the sea like a bottle stopper.
Koma usiku wina pamene iye anali atagona mubwato laling'ono, ndipo mafunde akumenya pamenepo pa nyanja ngati chotsekera cha botolo.
He raised and put his foot upon the rail of the boat. He looked up towards heaven and said, peace. And to the waves he said, be still. And that mighty sea smoothed out till there wasn't a wrinkle on it. Certainly he was.
Iye anadzuka ndipo anadzayika phazi lake mphepete mabwato. Iye anayangana mmwamba akuyangana kumwamba anati, bata. Ndipo kwa mafunde iye anati, khalani bata. Ndipo nyanja ya mphamvu ija inachita bata kufikira kuti munalibe ngakhale kwinya mwa iyo. Ndithu ndiye anali.
It's true that he hungered like a man when he come down off the mountain and he was hungry looking over a tree for something to eat. He was a man. But when he took those 5 biscuits and a few fish and fed 5,000, he was more than a man.
Ndizona kuti iye ankamva njala ngati munthu. Pamene iye anatsika kuchokera mphiri ndipo iye anali ndi njala, akuyangana mu mtengo kuti apeze china chake choti adye. Iye anali munthu. Koma pamene iye anadzatenga ma biscuit asanu aja ndi nsomba pang'ono ndi kudyetsa 5,000, iye anali woposa munthu.
When he died 1900 years ago, day before yesterday, hanging on a cross, screaming for mercy. My God, why hast thou forsaken me? He died like a man.
Pamene iye anafa zaka 1900 zapitazo dzana, atapachikidwa pa mtanda, akufuula kufuna chifundo. Mulungu wanga, nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Iye anafa ngati munthu.
But 1900 and something years ago this morning, he proved what he was.
Koma zaka 1900 ndi chakuti zapitazo mmawa uno, iye anatsimikizira chimene iye anali.
He gave the last seal of his messiahship when he broke the bands of death and hell asunder and raised from the grave triumph. I'm alive forevermore, and because I live, you live also.
Iye anapereka chisindikizo chotsiriza cha umesiya wake pamene iye anaphwasulira zingwe za imfa ndi hade pakati ndipo nkuuka kuchokera mʼmanda mwachigonjetso. Ine ndili wamoyo kwa nthawi zonse, ndipo chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo.
There's a conqueror. You talk about jerking off aprons and waving it. People say we're crazy because we shout and we run and we scream and we holler.
Ndi ameneyo mgonjetsi. Inu mukakamba zakuchotsa maapuloni ndi kumawakupiza iwo. Anthu amati ndife amisala chifukwa chakuti timafuula ndi kuthamangathamanga ndipo ife timakuwa ndi kufuula mokweza.
They have never felt the victorious vibrations of heaven that the battle is over.
Praise God.
Our great mighty conqueror has won every victory.
Amen.
He stands alone this morning, untouched.
Iwo sanayambe amvelerapo kunjenjemera kwa chigonjetso chakumwamba kuti nkhondo yatha. Mgonjetsi wathu wamkulu ndi wamphamvu wapambana chigonjetso chilichonse. Iye akuima yekha mmawa uno osati nkupikisana naye.
When he come to earth, they give him the lowest name they could give him. As a fanatic, they called him Beelzebub, the prince of the devils. That's right. He went to the lowest city there is in the earth, Jericho. And the littlest man in the city had to look down to see him.
Pamene iye anadzabwera ku dziko la pansi, iwo anampatsa iye dzina lotsikitsitsa limene iwo akanamupatsa iye ngati wotengeka. Iwo anamutcha iye Belezebule, kalonga wa ziwanda. Uko mkulondola, iye anapita ku mzinda wotsikitsitsa umene ulipo mdziko Yeriko. Ndipo munthu wochepetsetsa kwambiri mu mzindawo amachita kuyangʼana pansi kuti amuone iye.
But when God 1900 years ago raised him up.
Amen.
That's what man done to him. But with the weapon of love he conquered every devil.
Koma pamene Mulungu zaka 1900 zapitazo anamuukitsa iye, izo ndi zimene munthu anachita kwa iye. Koma ndi chida cha chikondi, iye anamgonjetsa mdierekezi aliyense.
And God raised him so high and give him a name above every name. There's names in heaven and earth. Every name in heaven bows to the name of Jesus. Every angel, every monarch, everything bows to the name of Jesus.
Ndipo Mulungu anamukwezera iye mwamba kwambiri. Ndipo anampatsa iye dzina loposa dzina lililonse limene linatchulidwapo mmiyamba ndi dziko la pansi. Dzina lililonse kumwamba limagwadira dzina la Yesu. Ngelo aliyense, mfumu iliyonse, chilichonse chimagwadira ku dzina la Yesu.
Every tongue shall confess him, every knee shall bow to him. And he's descended so high above even he has to look down to see the heavens. That's the mighty conqueror. That's the one who did it.
Lilime lililonse lidzamu vomereza iye. Bondo lililonse lidzamu gwadira iye. Ndipo iye anakwera mwamba kwa mbiri. Kufikira kuti iye amachita kuyangana pansi kuti aziona miyamba. Ameneyo ndiye mgonjetsi wa mphamvu. Ameneyo ndiye amene anachita izo.
When he left the earth after last night we had, he had the keys of death and hell hanging on his hands. Amen. Fear not. I am he that was dead and is alive again forevermore.
Pamene iye anachoka pa dziko lapansi zitatha, tinali nazo usiku wathawu. Iye anali ndi mafungulo a imfa ndi hade akulendewera pa mbali yake. Amen. Musaope, ine ndi iye amene ndinali wakufa ndipo ndili wamoyo kenanso kwa nthawi zonse.
And as a conjunction, I have the keys of death and hell hanging right here. Talk about a conqueror. And because I conquered, I only made a highway for you to travel.
Ndipo ndi mulumikizi. Ine ndili nao mafungulo a imfa ndi hade akulendewera apa. Kukamba za ngonjetsi. Ndipo chifukwa ine ndinagonjetsa, ine ndinango kupangirani inu nsewu waukulu kuti muziendamo.
Man was refused from heaven. The highways was closed. There was no highways. But where there was no highways, he come to make one. Oh my.
Munthu anakanidwa kuchokera kumwamba. Misewu yaikulu inatsekedwa. Kunalibe misewu yaikulu. Koma kumene kunalibe misewu yaikulu, iye anabwera kuti adzapange umodzi. Oh my.
The first rhyme was demons of doubt. The next was prejudice. The next was selfishness. This earth was covered over lines of demon power. Then sickness, diseases.
Nzere woyamba unali waziwanda zokayikira. Otsatira unali wosankhana. Otsatira unali wodzikonda. Dziko ili lina kuti lidwa ndi mizere ya mphamvu ya ziwanda. Kenako matenda, nthenda.
But when he began to ascend up to heaven, last night we had him coming out of hell with the keys of death and hell on his side. This morning we're taking him up. Hallelujah!
Koma pamene iye anayamba kukwera kupita kumwamba, usiku wa taife tinali naye iye akubwera kuchokera ku Gehena, ali ndi mafungulo a imfa ndi hade pambali pake. Mawa uno, ife tikumutengera iye mwamba. Hallelujah!
When he rose, he was triumph. And as he went up, he broke every devil power that holds over man. He ascended on high and gave gifts to man, the gifts of the Holy Spirit. The mighty conqueror.
Pamene iye anauka, iye anali, iye anapambana. Ndipo pamene iye ankakwera mwamba, iye anaphwanya mphamvu iliyonse ya mdierekezi imene imagwira pa munthu. Iye anakwera mwamba, ndipo anadzapereka mphatso kwa anthu. Mphatso za mzimu woyera. Mgonjetsi wa mphamvu.
He stands alone this morning, and between him and every believer is a blessed old highway of holiness that the righteous shall walk on. There's not a way of escape. There's only one line cut down from glory.
Iye akuima yekha mmawa uno, ndipo pakati pa iye ndi wokhulupirira aliyense pali nsewu waukulu odala wakale wachiyero umene olungama adzayendamo. Palibepo njira yothawirapo. Pali nzere umodzi wokha wodulidwa kuchokera ku ulemerero.
He left the bloody footprint as he walked to the corners of the demon powers and made a highway for us all the way through.
Iye anasiya mphondelo za magazi pamene iye ankayenda kudusa mmakonde amphamvu za ziwanda. ndipo anadzatipangira ife nsewu waukulu kudutsa njira yonse.
Sets on high this morning as the mighty conqueror. His people are having a jubilee. Tens of thousands of them around the world are shouting the victory.
Yeah, akukhala mwamba mau no ngati ngonjetsi wa mphamvu. Anthu ake akukhala ndi chikondwelero. Makumi a ziku ya iwo kuzungulira dziko lapansi akufuula chigonjetso.
I have watched this old cold formal church joining. I can imagine someone saying, I'll show you the discard of it.
Ine ndazionapo zakale izi zozizira zojoina matchalichi ofunda akale. Ine ndikhoza kulingalira wina wake akunena, ine ndikuonetsani mmene mungazichotsere izo.
Here, as soon as the first war was over, my message is coming down the road here, coming to a Greyhound bus. They said, what's all the noise? What's it all about?
Kuno mwansanga pamene nkhondo yoyamba inatha, uthenga unali ukubwera munsewu kuno. Ukubwera pa basi ya Greyhound. Iwo anati, phokoso lonseli ndi chiyani? Zonsezi ndi za chiyani?
And one of them said, look here, here's the paper. The war has just ceased. And everybody crying and shouting.
Ndipo mmodzi wa iwo anati, taonani kuno, newspaperayo ndi nkhondo yangotha kumene. Ndipo aliyense akulira ndi kumafuula.
But one woman said, oh my, why did it have to end like that? Said if it could just have lasted a few days longer, said John and I have been sitting on Easy Street. Said we have been sitting here.
Koma mkazi wina anati, oh my, nchifukwa chiyani iyo yatha chomwecho. Anati, ngati iyo ikanangokhala utali wa masiku angapo. Anati, John ndi ine tikanapeza zinthu mophweka. Anati, ife tikanakhala titakhala pamenepo.
There was a man standing in the back of the villa. The bus got that woman and almost threw her through the door.
Panali nzibambo yemwe anali atayima kumbuyo kothera basi. Anadzamugwira mkazi ameneyo ndipo anatsala pang'ono kuti amutulutsire pa chitseko.
And when the police arrested the man, he said the reason I'll do it. He said that woman had nobody over there she was concerned about. But I've got two boys over there. He said I couldn't hold my emotions.
Ndipo pamene a polisi anamumanga mbamboyo, iye anati, chifukwa chimene ine ndinachitira zimenezo. Iye anati, mkazi ameneyu analibe aliyense kumeneko amene amamulabadira. Koma ine ndili ndi anyamata awiri kumeneko. Iye anati, ine ndinalephera kuti ndizigwire ndekha.
Oh brother, I got a father over yonder. I got loved ones over yonder. It's something to me. When Jesus conquered, I got a wife, I got a baby, I got loved ones.
Amen.
That great mighty conqueror.
Oh mbale, ine ndili ndi bambo anga kutsidya uko. Ine ndili nawo okondedwa kutsidya uko. Ndi china chake kwa ine. Pamene Yesu anagonjetsa, ine ndili ndi mkazi. Ine ndili ndi mwana. Ine ndili ndi okondedwa anga. Mgonjetsi wankulu wa mphamvu uja.
You can call me holy roller, religious fanatic, whatever you want to, but when I think of that great war is settled.
Amen.
The price is paid, the victory won.
Inu mukhoza kunditcha ine woyera wozigubuduza kapena wachipembedzo otengeka. Chilichonse chimene inu mungafune. Koma ine ndikaganiza kuti nkhondo yaikulu ija inatha. Mtengo unalipiridwa. Chigonjetso chinapambanidwa.
Jesus rose from the dead, the final seal of his messiahship. That is all over. He's alive this morning with the keys of death and hell.
Amen.
Yesu anauka kwa akufa. Chisindikizo chake chomalizira cha umesiya wake chakuti izo zonse zatha. Iye ali wa moyo mmawa uno. Ali ndi mafungulo a imfa ndi hade.
I got loved ones across the border yonder. I'm on this grand old highway walking up to see him. Don't think I'm crazy. Oh, but I'm so happy. It's all settled. It's a finished work.
Ine ndili ndiwokondedwa amene ali kutsidya kuwoloka malire kutali uko. Ine ndili pansewu waukulu wakale wapamwamba uwu. Ndikuenda chokwera kupita kuti ndikawaone iwo. Musaganize kuti ine ndachita misala. Oh, koma ndine wokondwa kwambiri kuti zonse zatha. Iyo ndi ntchito yomalizidwa.
Living he loved me. Dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day.
Pokhala moyo iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumutsa ine. Atayikidwa mmanda, iye anandinyamulira machimo anga kutali. Pouka iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh tsiku la ulemerero.
This blessed old baptism of the Holy Spirit to guide us up this marvelous old highway. Oh, how glorious it is. How could I ever be ashamed of it?
Ubatizo wodala uwakale wa mzimu woyera ndi wakuti utitsogolere ife pamene tikukwera mwamba munse waukulu wakale wopambana uwu. Oh, izo ndi za ulemerero bwanji. Ine ndingachite nazo bwanji manyazi izo.
I stand with St. Paul this morning saying this. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power.
Amen.
Of God unto salvation.
Ine ndikuima ndi Paulo oyera mmawa uno ndikunena ichi. Ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Kristu, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso.
It's a power over sickness. It's a power over death. It's a power over the grave.
Iwo ndi mphamvu pa matenda. Iwo ndi mphamvu pa imfa. Iwo ndi mphamvu pa manda.
When that sterile apostle come to the end of his road and they dug his grave out there and death was faced him in the face, he laughed out of the face of it. He said, death, where is your sting? Grave, where is your victory?
Pamene ntumwi wokhwimitsa uja wakale anafika pa mapeto anse wake, ndipo iwo nakumba manda ake kunja uko, ndipo imfa inali kumuyang'ana iye mmaso. Iye anaseka pamaso pomwe pa iyo. Iye anati, imfa, mbola yako ili kuti. Manda, chigonjetso chako chili kuti.
Then he shouted the praises of God, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Amen.
Kenako iye anafula matamando a Mulungu. Koma mathokozo akhale kwa Mulungu. Yemwe amatipatsa ife chigonjetso. Kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Kristu.
The mightiest conqueror that ever lived. The mightiest conqueror that ever died. For he was the only one who could conquer, die and conquer death itself and rise again in triumph. He proved what he was. It was the last seal of his messiahship.
Ngonjetsi wa mphamvu kwambiri amene anayamba wakhalapo moyo. Ngonjetsi wa mphamvu amene anayamba wafapo. Pakuti iye anali mmodzi yekhayo amene akanagonjetsa kufa ndi kudzagonjetsa imfa iyo kumene, ndipo anaukanso mwachigonjetso. Iye anatsimikizira chimene iye anali. Icho chinali chisindikizo chotsiriza cha umesiya wake.
Now, by chance, if there would be someone in this building this morning who's a lukewarm church member and don't know the joy of the battle being over,
ndipo tsopano mwamwayi ngati pangakhale wina wake mchipinda chino mmawa uno amene ali membala ofunda wa mpingo ndipo sakudziwa chimwemwe chakuti nkhondo inatha.
People shout, people rejoice, people weep. You say, what's the matter with them? They know it's a finished thing. It's all over.
Anthu amafuula, anthu amasangalala, anthu amalira. Inu mukuti vuto lao ndi chiyani iwo? Iwo amadziwa kuti chinthucho chatha. Izo zonse zatha.
Sure, we're beating the bands. We're screaming the trumpets. And the gospels are going out. The glory and power of God is known. And it's a finished work.
Nditudi ifetiri. Kuomba ngoma. Ifeti kufula malipenga. Ndipo uthenga ukupita. Ulemelero ndi mphamvu ya Mulungu zadziwika. Ndipo iyo ndi ntchito yotsirizika.
The treaty is signed.
Praise
glory to God. Christ signed it in his own blood.
Amen.
The battle's over. The victory's won. I never won it. He won it. I'm just happy about it.
Amen.
Gwirizano wasainidwa. Ulemelero kwa Mulungu. Kristo anasainira iwo ndi magazi ake omwe. Nkhondo yatha. Chigonjetso chapambanidwa. Ine sindinapambane icho. Iye anapambana icho. Ine ndangokhala wokondwa nazo izo.
When some of those boys coming back from overseas, they tell me when a ship come into New York, just as it come into the harbor, they looked over there and they seen the Statue of Liberty is the first thing you see sticking up.
My! Pamene ena anyamata ameneo, ankabwera kuchokera kutsidya la nyanja. Iwo amanduza ine, pamene ngalawa inkabwera mu New York. Basi pamene iyo inkafika padogo, iwo anayangana chokweza pamenepo. Ndipo iwo anaona chosemedwa cha ufulu. Icho ndi chinthu choyambirira chimene iwe umachiona chikudzuka mmwamba.
They rolled some of them crippled veterans out on the deck of the ship so that they could see it. And when they begin to see that Statue of Liberty, they begin weeping.
Iwo anadzuka ena aiwo ankhondo akale olumala anatulukira panja pamwamba pangalawayo kuti iwo athe kuchiona icho. Ndipo pamene iwo anayamba kuona chosemedwa cha ufulu icho, iwo anayamba kulira.
They cried, they couldn't help it. Great big man stood there, big rough-headed man, a quivered and shaken. They couldn't hold their emotions.
Iwo analira, iwo sakanachitira mwina. Munthu wankulu onenepa anayima pamenepo. Munthu wankulu wa dzanja lokhakhala akunjenjemera ndi kumadzigwedeza. Iwo sakanatha kuziletsa kutengeka kwawo.
Why? It was an emblem of freedom. Just behind that Statue of Liberty laid was papa, mama, loved one, sweetheart, wife, baby. All in this earth that meant dear to them stayed just behind them.
Chifukwa chiyani? Iyo inali mbendera ya ufulu. Kuseli kwacho semedwa cha ufulu chimenecho, kunali bambo, amai, okondedwa, okomantima, mkazi, mwana, onse abadziko lapansi lino, amene ankatanthauza zokoma kwa iyo, anangokhala kuseli kwa icho.
And just before they walked in, they recognized it was the land of the free and the home of the brave.
Ndipo basi iwo asanalowe, iwo anazindikira kuti linali dziko la amfulu ndi kwawo kwa olimba mtima.
Sure it would shake your emotions, that old flag flying. Think of it, a battle-scarred veteran coming into the harbor. Certainly, it was a wonderful time.
Ndithudi izo zingagwedeze kutengeka kwanu. Mbendera yakale ija ikukupiza. Taganizani za zimenezo, wankhondo wakale wazipchera, akubwera padoko. Ndithudi iyo inali nthawi yopambana.
But oh brother, one of these mornings when the old ship of Zion blows, and I see that emblem standing there. The old rugged cross.
Koma oh mbale, amodzi amawawa. Pamene ngalawa ya kale ya Zioni idzaomba, ndipo ine nkudzaona mbendera iyo itayima pamenepo, mtanda wa kale otunduzidwa.
While the winds are whipping her old gray banners as she's moving through the fog of death, what a victory it is!
Pamene mphepo zidzakhala zikukupiza mbendera zake zotuwa zakale, pamene iyo idzakhala ikuyenda kudutsa chifunga cha imfa. chidzakhala chigonjetso bwanji chimenecho.
What, no wonder we can't hold our emotions still.
Amen.
Something has happened. We become fellow citizens. The thing is complete.
Bwanji, nzosadabwisa ife sitingate kuzigwira kutengeka kwathu apobe. Chinachake chachitika. Ife tasanduka nzika zinzao. Chinthucho chamalizika.
When they spanned the great bridge between North and South Australia, from Sydney over to South Sydney, how every man took, well, they went all over the country to try to find man to do it. That job was so great because they said no one would do it. Finally, a man from England said, I'll do the job.
Pamene iwo anamanga mulatho waukulu wapakati pa kumpoto ndi kumwera kwa Australia, wochokera ku Sydney kupita kumwera kwa Sydney, momwe munthu aliyense anatengera. Bwanji, iwo anapita pa dziko lonse kuyesesa kuti akamupeze munthu woti achite izo. Ntchito imeneyo inali yayikulu kwambiri, chifukwa iwo ankati panalibe munthu akanayichita iyo. Potsiriza, munthu wochokera ku England anati, ine ndigwira ntchitoyo.
And when he got down there to do that job, he tested every bolt that went in the bridge. His reputation laid at stake.
Ndipo pamene iye anafika kumeneko kuti akayigwire ntchitoyo, iye anayesa boti lililonse limene limakalowa pa mulathowo. Kutchuka kwake kunali pa ngozi.
He tested all the mud and everything that went down. He got around him the best that he could find.
Iye anayeza matope onse ndi chilichonse chimene chimakalowa pansi. Iye anapita uku ndi uku. Ndipo anakapeza zopambana zimene iye akanazipeza.
He got the very best mechanics, the very best chemists, the very best of everything he could find around him. And finally, when the bridge was completed, and the day come where she must be tested.
Iye anapeza amakaniko apamwamba kwambiri, aza sayansi apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri aliwonse amene iye akanawapeza, pomuzungulira iye. Ndipo potsiriza pamene mulathowo unadzatha, ndipo tsiku nkufika limene iwo umayenera kuti uyesedwe.
The critics stood off to one side, and they said it won't hold up, it'll shake down. That's too sandy down there, but he dug way, 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 way down. He had confidence. He knew that everything was tested.
Otsutsa anayima patali kumbali imodzi, ndipo iwo anati, iwo sulimba, iwo ugwera pansi, pansipo pali mchenga wambiri. Koma iye anakumba pansi, 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 pansi kwambiri. Iye anali ndi chidaliro. Ya madziwa kuti chilichonse chinali chitayezedwa.
And he said, I'll make the first trip across myself. And as he walked across the bridge in front of the mare, him behind like that, and the big trains about six abreast coming across, shaking that bridge.
Ndipo iye anati, ine ndiyamba kuwoloka kaendeka. Ndipo pamene iye amaenda kuwoloka mulatho, pamaso pa ameya, ali kumbuyo monga choncho. Ndipo sitima zazikulu pafupi-fupi sikisi zitandondozana zikubwera modusa zikugwereza mulathowo.
The great man who made it walk in front of the procession like this, if she falls, I'm with it. But he had confidence.
Bambo wankulu amene anamanga iwo amayenda kutsogolo kwa zochitika izi monga chonchi. Ngati iwo kuti ugwe ine ndili nawo iwo. Koma iye anali nacho chidaliro.
That's the way our blessed Lord did when he made his church. He test every bolt, everything that goes in it, for it must be blood washed.
Amen.
And while the critics are standing on the sides and that bunch of holy rollers, they won't make it.
Umo ndi momwe ambuye wathu odala anachitira. Pamene iye ankapanga mpingo wake, iye anayesa boti iliyonse, chilichonse chimene chimakalo wa mwaiwo, pakuti iwo umayenera kukhala wotsukidwa ndi magazi. Ndipo mmodzi wa otsutsa anali atayima pambali anati, gulu ilo la oyera ozigubuduza, iwo sazikwanitsa izo.
One of these glorious days, this great mighty conqueror walks ahead of us today.
Amen.
Triumph! Let her vibrate, do what she wants. There won't be one slip in it nowhere, for he has made the way and completed it. Sure.
Koma limodzi la masiku aulemelero awa. Gonjetsi wankulu wa mphamvu uyu akuenda kutsogolo kwathu lero. Mwachipambano akamusiya iye kuti anjenjemere apange zimene iye akufuna. Iye apo sipadzakhala kuteleleka kulikonse mwa iye, kulikonseko, pakuti iye wakonza njira ndipo anayimalizitsa iyo ndithudi.
We think today on the terms of the people, get our minds upon things of the world. But let me tell you something, brother, never let me be ashamed of the gospel.
Ife timalingalira lero pa zonena za anthu, timatengera malingaliro athu pa zinthu za mdziko. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake mbale, musalole ine ndidzachite manyazi ndi uthenga.
Oh, brother, I'm just an old-fashioned born again,
Amen.
Holy Ghost born of the Spirit of God. I was born that way. That's all I am and all I ever want to be.
Oh, mbale, ine ndangokhala wachikale, obadwa mwatsopano, obadwa mwanzimu oyera, wanzimu wa Mulungu. Ine ndinabadwa mwanjira imeneyo, ndizo zonse zimene ine ndili. Ndi zonse zimene ine ndikufuna kuti ndidzakhale.
One time not long ago there was a girl who had went off to college, and she was a lovely little girl. And when she returned home, she brought some of her college ideas with her.
Nthawi ina osatikale kwambiri panali mtsikana amene anapita ku college. Ndipo iye anali mtsikana wokoma wang'ono. Ndipo pamene iye anabwelera ku nyumba, iye anabwera ndi ena a malingaliro ake aku college limodzi naye.
And maybe this morning some of you have some of your outside ideas with you. Maybe you've packed up the church a lot of your ideas. Well, get rid of them is the best thing I know to do.
Ndipo mwina mwake mmawa uno ena inu munabwera ndi malingaliro anu akunja limodzi nanu. Mwina mwake mwabwera kutchalichi ndi malingaliro anu ochulukawo. Chabwino, achotse niyo. Ndicho chinthu chopambana chimene ine ndimadziwa kuchichita.
Then this girl, when the train stopped out front, she brought a little girl with her, one of those little Snickle Fritz time, you know, like the Elvis Presley time.
Kenako ntsikana uyu pamene sitima inadzayima patsogolo, iye anabwera ndi ntsikana wang'ono limodzi naye, wina wa mtundu wa mashasha ang'ono awo. Inu mukudziwa monga mtundu wa Elvis Presley.
And when she was standing there, you know, at the train, her mother was on the outside. An old woman standing there, all scarred up in her face, little stooped shoulders, little calico dress on, a little shawl over her shoulders.
Ndipo pamene iye anali atayima pamenepo, inu mukudziwa pa sitimapo. Mai yake anali ali panja, mai wokalamba atayima pamenepo, ali ndi zipyera paliponse pa nkhope yake, wang'ono wa mapewa akugwa, atavala ka dresi ka biliwita kakang'ono, kashawero kakang'ono kali pa mapewa ake.
And this little Snickle Fritz that was with her, this other girl looked down and said, "Why, who is that miserable, ugly looking old wretch?"
Ndipo shasha wang'ono uyu, amene anali ndiye mtsikana wina uyu, anayang'ana pansi ndipo anati, "Chabwino, ndi ndani wooneka momvetsa chisoni uyo, nkhalamba yonyansa yosaukayo?"
Well, you know, it embarrassed the girl so much. She said, "I don't know." Because she was just so prissy and had so many worldly ideas in her head, and it was her own mother.
Chabwino, inu mukudziwa, zimenezo zinamuchititsa manyazi kwambiri mtsikanayo. Iye anati, "Ine sindikudziwa." Chifukwa iye anangokhala wosasamala kwambiri. Ndipo anali ndi malingaliro ambiri achidziko mmutu mwake. Ndipo awo anali amayi ake omwe.
When she got off the train, the little old mother ran over to throw her arms around. She said, "Oh, darling, God bless your little heart." And she turned her back and started walking away as if she didn't know her. She was embarrassed because her mother was so ugly.
Pamene iye anatsika sitimayo, amayi ang'ono kalambawo anathamanga kuti akamukumbatire iye. Iye anati, "Oh, okondedwa, Mulungu adalitse mtima wako waung'ono." Ndipo iye anatembenuza msana wake, ndipo nayamba kumachokapo, ngati kuti iye samawadziwa iwo. Iye amachita manyazi, chifukwa amayi yake anali onyansa kwambiri.
And it happened to be the conductor on that train knew the story. He walked around there and put his hands on that girl's shoulder and turned her around before that audience. Said, "Shame on you. Shame on you." Said, "I've seen the time that when your mother was 10 times as pretty as you are."
Ndipo zinachitika kuti kondakitala wa sitima imeneyo amaidziwa nkhaniyo. Iye anaenda kupita pamenepo ndipo anadzayika manja ake pa mapewa a mtsikanayo. Anamutembenuzira iye kwa anthu amenewo anati, "Manyazi pa iwe! Manyazi pa iwe!" Anati, "Ine ndinalipo pa nthawi imene amayi ako anali okongola kateni kuposa momwe iwe wakongolera."
Said she was, "I lived in the neighborhood." And said, "You was a little baby and you were upstairs in your crib. And your mother was hanging clothes in the backyard."
Anati, iye anali, "Ine ndinkakhala moyandikana nanu." Ndipo anati, "Iwe unali khanda, ndipo iwe unali uli mwamba nyumba mubedi yako. Ndipo amayi yako anali akuyanika zovala kuseli kwa nyumba."
And said all of a sudden the furnace caught fire and the entire house was in a blaze. And when your little mother ran along and knowed that you were in the upstairs up there.
Ndipo anati, mwadzidzidzi chumuni chinayaka moto. Ndipo nyumba yonseyo inali itakolera moto. Ndipo pamene amayi ako achichepere, anadzathamangirako. Ndipo nadziwa kuti iwe unali mwambamo, mwamba uko.
Said they screamed and tried to grab her, but she jerked what she had off and run through those blazes up in the upstairs and pulled her clothes from her body and wrapped you in it.
Anati, iwo anafuula, ndipo anayesesa kuti amugwire iye, koma iye anataya zimene anali nazo kuzichotsapo. Ndipo anathamanga kudusa mmalawi a moto amenewo, kukwera kupita mmwamba, ndipo anavula zovala zake pathupi lake, ndipo anakukutira iwe ndi zimenezo.
And here she come back to the blazes, packing you, and she fainted in the yard with you in her arms.
Ndipo apa iye anali akubwera, akubwerera kudusa mmalawi a moto, atakunyamula iwe. Ndipo iye anakakomokera panja ali ndi iwe mmanja ake.
And said she took what would have protected her and protected you. And said the reason you're pretty today, that's the reason she's ugly. And you mean to tell me you'd be ashamed of those scars on your mother?
Ndipo anati, iye anatenga chimene chikanamutetezera iye, ndipo anakutetezera nacho iwe. Ndipo anati, chifukwa chimene iwe uli wokongola lero, ndi chifukwa chimene iye alili onyansa. Ndipo iwe ukufuna kuti unduze ine, iwe ungachite manyazi ndi zipyera zimenezo pa amayi ako?
I think today if Jesus bear the cross alone and all the world go free, there's a cross for everyone and there's a cross for me.
Ine ndikuganiza lero, ngati Yesu anganyamule mtanda yekha, ndipo dziko lonse lizipita mwa ufulu. Pali mtanda wa aliyense, ndipo pali mtanda wa ine.
If Jesus was considered Beelzebub by this world, he was laughed and scoffed at and hung on a cross and made a shame for me. I'm more than happy to bear the reproach of his holiness.
Ngati Yesu ankatengedwa kuti anali Belezebule ndi dziko lino, iye anasekedwa ndi kunyozedwa, ndipo anapachikidwa pa mtanda, anachititsidwa manyazi chifukwa cha ine. Ine ndili wokondwa moonjeza kusenza chitonzo cha chiyero chake.
Yes, sir, call the holy roller, whatever you want to call, whatever remark you want to make, that doesn't stop it a bit. I'm only happy this morning that in my heart the resurrected Christ lives and reigns. I am one of his subjects. I trust that you are too.
Inde Bwana, mukoza kundicha oyera ozikubuduza. Chilichonse chimene inu mungafune kundichula. Nde manga iliyonse imene mungafune kuipanga. Izo sizingayimitse izo mpangono pomwe. Ine ndangokhala okondwa mmawa uno kuti muntima mwanga, Kristu waukitsidwa akukhala moyo, ndipo akulamuliramo. Ine ndi mmodzi wa nzika zake. Ine ndikudalira kuti inunso muli.
Our time is gone now. It's exactly 7 o'clock. When we said we would dismiss, further services will begin in about 2 hours now at 9:30. Let us bow our heads just a moment in prayer.
Nthawi yathu yatha tsopano. Pano ndi ndende 7 o'clock. Pamene ife tinati tidzakhala tikubalalika. Misonkhano yopitiriza ikhala kuyamba mu pafupi maola awiri. Tsopano pa 9:30. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe mupemphero.
Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed. The word has gone forth. Our hearts are happy. The jubilee is on. Not just a jubilee for one day, but a jubilee for eternity.
Atate akumwamba odala, ma minute 45 adutsapo. Mau aperekedwa. Mitima yathu ndiyokondwa. Chikondwelero chili mkati. Osati kungokhala chikondwelero cha tsiku limodzi, koma chikondwelero cha muyaya.
In glory the angels are singing. Oh God, the church triumph is singing. The joy bells are ringing.
Mulemelero angelo akuimba. Oh Mulungu, mpingo mwachipambano kuimba. Mabelo achimwemwe akulira.
Souls that were once condemned to death and to die and go to the devil's grave, the devil has been conquered. Death has been conquered. The grave has been conquered.
Mioyo imene nthawi ina inaweruzidwira kuimfa, ndipo kuti ikafe ndi kupita kumanda amjerekezi. Satana wagonjetsedwa, imfa yagonjetsedwa, manda agonjetsedwa.
Sickness has been conquered. Superstition has been conquered. Malice has been conquered. Hatred has been conquered.
Matenda agonjetsedwa, zamatsenga zagonjetsedwa, nkwidzi zagonjetsedwa, udani wagonjetsedwa.
Indifference has been conquered. Starchiness has been conquered. Self-styles has been conquered. Everything is conquered. Christ is the great conqueror.
Usayanjanitsika kwagonjetsedwa, kukhuthala kwagonjetsedwa, kumva zawekha kwagonjetsedwa. Chilichonse chagonjetsedwa. Kristu ndi mgonjetsi wamkulu.
Lo, behold the mighty conqueror, said the poet. Lo, behold him in plain view, for he is a mighty conqueror. Since he rent the veil in two.
Apo taona ni mgonjetsi wa mphamvu, anatero wa ndakaturo. Apo taona ni iye pamba la mbanda. Pakuti iye ndi mgonjetsi wa mphamvu. Pamene iye anangamba chophimba pakati.
He rent that veil and hid man from God. And now God dwells among men.
Iye anangamba chophimba chimenecho chimene chinka mubisa munthu kwa Mulungu, ndipo tsopano Mulungu akukhala pakati pa anthu.
He rent that veil that kept off God's healing. He rent that veil that kept off God's blessing. He rent that veil that kept off God's joy. He rent that veil that kept off God's peace. Now the veil's rent in two with his own blood. He walked as a conqueror.
Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkawabisa machiritso a Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa madalitso a Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa chimwemwe cha Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa mtendere wa Mulungu. Tsopano chophimbacho chinang'ambidwa pakati ndi magazi ake omwe. Iye anayenda ngati mgonjetsi.
The battle is over. He's true to us in his resurrection. And now the Holy Ghost is a witness sent to guide us.
Nkhondo yatha! Iye anatsimikizira izo kwa ife mu chiukitsiro chake. Ndipo tsopano mzimu woyera ndi mboni umene watumizidwa kuti udzatilondolere ife.
O eternal God, if there be someone here this morning who's just dallied along the in and out from the highway, falling by the wayside, never been able to walk right out in the middle with the great heroes. The great heroes has trod the middle of the highway.
Oh, Mulungu wa muyaya, ngati pangakhale wina pano mmawa uno, amene wango waya waya, kulowa ndi kutuluka, kuchokera kunsewu waukulu, kumagwera mphepete mwanjira, sanakhozepo kuyenda molondola pakati pomwe ndi ngwazi zazikulu. Ngwazi zazikulu zimene zimayenda pakati pa nsewu waukulu.
We pray this morning that they will surrender their all to Thee and come out and enjoy this great victory that's been won by our risen Lord. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name.
Ife tikupemphera mmawa uno kuti iwo akapereke zawo zonse kwa Inu, ndipo atulukire ndi kudzasangalala chigonjetso chachikulu ichi chimene chapambanidwa ndi Ambuye wathu amene wauka. Perekani za Atate pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu.
And while we have our heads bowed, I wonder in this moment of time that if you would raise your hands to Christ and say, Christ, I appreciate, I'll never be ashamed of you again. I've been just a little timid.
Ndipo pamene ife tikadali ndi mitu yathu chiweramire, ndikudabwa mukamphindi aka kanthawi, kuti ngati inu mungakwezere manja anu kwa Khristu ndikuti, Khristu, ine ndikuyamikira, ine sindidzachita nanu konse manyazi. Ine ndangokhala wa manyazi pang'ono.
God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you, you. Oh my, the hands going everywhere. I've been a little timid. I've been kind of ashamed. And I really see my position now.
Mulungu akudalitseni inu, Dona. Mulungu akudalitseni inu, Bwana. Mulungu akudalitseni inu, inu. Oh my. Manja akungopita paliponse. Ine ndakhala wa manyazi pang'ono. Ine ndakhala ngati wochita manyazi. Ndipo ine ndikuwaona malo anga kwenikweni tsopano.
I oughtn't to have never done that. I should stand right out and give my testimony. I should be exactly that. I should tell everyone I'm born again. I should tell everyone I've received the Holy Ghost.
Ine sindinkayenera kuchita zimenezo konse. Ine ndimayenera kuima poonekera ndikupereka umboni wanga. Ine ndizikhala ndende chimenecho. Ine ndizimuuza aliyense. Ine ndabadwanso mwatsopano. Ine ndizimuuza aliyense. Ine ndalandira mzimu woyera.
I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. I ought to be a real forward Christian. I haven't been, but by God's help from this Easter morning, I will be. I'll be. Someone else raise your hands now before we pray. God bless you. You.
Ine sindikuchita manyazi ndi uthenga, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso. Ine ndikufuna kukhala Mkhristu wenweni wopita chitsogolo. Ine sindinakhalepo, koma mwakuthandizidwa ndi Mulungu kuyambira mmawa wa Easter uno, ine ndikakhala. Wina wakenso akweze manja anu tsopano, ife tisanapemphere. Mulungu akudalitseni inu.
My look at the decisions, at least 25 or 30 sitting among this little group of people this morning has made a decision from this great triumph morning. They are going to, by God's grace, stand up and not be ashamed of the gospel, or it's the power of God unto salvation.
My, tayang'anani pa zigamulozo. Pafupifupi 25 kapena 30 akhala pakati pa gulu laling'ono ili la anthu mmawa uno. Apanga chigamulo. Kuyambira mmawa wa chigonjetso chachikulu ichi, iwo akatero mwachisomo cha Mulungu. Akayima poyera ndipo sakachita nawo manyazi uthenga, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kwa chipulumutso.
Oh God, as these hands has gone up and the music is sweetly echoing back down the road, as we have passed from death unto life, for thou hast said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life.
Oh Mulungu, pamene manja awa akwera mmwamba, ndipo nyimbo ikumveka mokoma chotsika mu nsewu, pamene ife tadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo, pakuti inu munanena, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha.
They passed from death unto life because you became death that they might become life through your resurrection.
Iwo adutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo chifukwa inu munasanduka imfa kuti iwo adzakhale moyo kupyolera mu chiukitsiro chanu.
You were made lower than the angels, come down to be a man, come out of that great theosophist from the yard, then made flesh and had blood, and shed that blood that you might make a way of escape for all of us.
Inu munapangidwa otsika kuposa angelo, munabwera pansi pano kuti mudzakhale munthu, munatuluka mu fiofane ya ikulu iyo kuchokera ku seli imene inasandulika thupi ndipo inali ndi magazi, ndipo munakhetsa magazi amenewo kuti inu mudzakhoze kutipangira njira yothawirapo ya ife tonse.
Then not only did it, we read it in the Bible, but you proved it infallibly by raising from the dead and raising the dead when you were here on earth. Not only that, but you made it a double proof as you did to Abraham.
Ndiye simunangochita kokha izo, ife timawerenga izo mu Baibulo, koma inu munadzatsimikizira izo mosalephera pouka kuchokera kwa akufa ndi kuukitsa akufa pamene inu munali kuno pa dziko lapansi. Osati zokhazo, koma inu munapereka, inu mwazipanga izo kukhala zotsimikizika pawiri monga inu munachitira kwa Abrahamu.
Now, besides that, you sent back the Holy Ghost as a witness, and we have His blessed presence with us and in us, guiding us, leading us into all truth and life.
Tsopano, pambali pa zimenezo, inu munautumizanso mzimu woyera kuti udzakhale mboni, ndipo ife tili nako kukhalapo kwake kodala ndi ife, ndiponso mwa ife, kutilondolera ife, kutitsogolera ife mu choonadi chonse ndi kuwala.
We thank Thee for these many hands that went up this morning saying, I now take Christ as mine.
Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha manja ambiri awa amene anakwezedwa mmwamba mmawa uno akuti, ine tsopano ndikumutenga Khristu ngati wanga.
Oh God, if they've never been baptized into the water to represent the great death, burial, and resurrection of their blessed Lord, may they come back to the service this morning, bringing their clothes and ready to go down in this icy pool. Grant it, Father.
Oh, Mulungu, ngati iwo sanayambe abatizidwapo mmadzi, kuimirira imfa ya ikulu, kuikidwa mmanda ndi chiukitsiro cha Ambuye wawo odala, mulole iwo abwelere ku msonkhano mmawa uno, abweletse zovala zawo, ndipo okonzekera kukalowa mu dziwe lozizira ili. Perekani za Atate.
Bless us, forgive us of our sins. We'll give Thee the praise through the ages to come. When the battle is all over, when the smoke's all dried up and the joy is all finished of this earthly lips, where we praise Thee with everything we've got, we'll have to have new voices, new beings to praise You by.
Tidalitseni ife. Mutikhululukire ife machimo athu. Ife tikupatsani inu matamando kudutsa mu mibado imene ikudza. Pamene nkhondo yonse idzatha, pamene utsi wonse udzaumitsidwa, ndipo chimwemwe chonse chatha za milomo ya dziko lino, kumene ife timakutamandani inu ndi chilichonse chimene ife tili nacho. Ife tikuyenera kudzakhala ndi maliwu atsopano, zolengedwa zatsopano, kuti tizidzakulemekezani nazo inu.
May we enter in then with joy, for we ask it in Christ's name. Amen. Let us stand to our feet now.
Mulole tikalowe mkati mmenemo ndiye ndi chimwemwe, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu. Amen. Tiyeni ife tiime ku mapazi athu tsopano.
Don't forget the services, 9:30. Go home, have your breakfast, come back. We expect to be with you now. And then tonight, remember, I've got to get away this afternoon, studying and praying.
Musaiwale misonkhano 9:30. Pitani kunyumba mukadye kadzusa wanu, mubwererenso. Ife tikuyembekeza kudzakhala ndi inu tsopano, ndipo kenaka usiku uno, kumbukirani. Ine ndikuyenera kuti ndichokepo masana uno, kukawerenga ndi kupemphera.
For I say unto you that Christ is alive. He is not dead.
Pakuti ine ndikunena kwa inu kuti Kristu ali moyo. Iye siwakufa.
And I believe with all my heart he will be right in this building tonight to show that he's alive to do the same thing that he did on that first Easter morning and through his life's journey.
Ndipo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse, iye adzakhala mchipinda chomwe chino usiku uno, kuti adzaonetsere kuti iye ali moyo, kuti adzachite zinthu zomwe zija zimene iye anachita pa mmawa woyamba wa Easter uja, ndi kudusa ulendo wake wa moyo.
If that isn't so, then I've been a false prophet. I'm so glad to know that in this great dark hour that we're now living, when all hope seemingly is gone, Christ, the solid rock we can stand, all other grounds is sinking sand.
Ngati izo sizili chomwecho, ndiye kuti ine ndakhala ndili mneneli wabodza. Ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti mu ola lopambana la mdima ili, limene ife tikukhalamo tsopano, pamene chiyembekezo chonse mwakuoneka chapita, Kristu thanthwe lolimba, ife tikhoza kuimapo. Maziko ena onse ndi mchenga otitimira.
All right, our little dismissing song of Take the Name of Jesus with you. Everyone together now.
Chabwino, nyimbo yathu yaing'ono yobalalikira ya tenga dzina la Yesu ndi iwe. Aliyense pamodzi tsopano.
Tenga dzina la Yesu ndi iwe. Mwana wa chisoni ndi watsoka.
Turn around, shake hands and say praise the Lord to somebody by it.
Tembenukirani ndipo mugwirane chanza ndi kuti matamando kwa Ambuye kwa wina wake wa pambali panu. Chabwino, Ambuye adalitsike. Tembekezo cha dziko ndi chimwemwe cha kumwamba, dzina lofunika olokuma wanji. Tembekezo cha dziko ndi chimwemwe cha kumwamba.
Now everyone look right this way, let's just praise him.
Tsopano aliyense ayang'ane mbali iyi, tiyeni ife tingomulemekeza iye.
Let's just raise up your hands and say, thank you, Lord, for saving my soul. All right, everybody.
Tieni tingokweza manjanu ndikuti, zikomo inu Ambuye, chifukwa chopulumutsa moyo wanga. Chabwino, aliyense.
Zikomo inu Ambuye, chifukwa chopulumutsa solo yanga. Zikomo inu Ambuye, chifukwa chondipa.
Thing. Do you love him? Say amen.
Amen.
Oh, that everything's completed now, children. Everything's over. There's no more battle. There's no more warfare. Nothing you got to do. It's already done.
Amen.
We just rejoice.
Amen.
Oh my. We are complete in him.
Muma mukonda iye, nenani amen. Oh, chilichonse chamalizidwa tsopano ana, chilichonse chatha. Kulibenso nkhondo, kulibenso zochitika za nkhondo palibe kalikonse kamene inu muyenera kuchita. Izo zinachitika kale. Ife tizingosangalala. Oh my. Ife ndi amphumphu mwa iye. Otsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzopya zonse. Otsamira inu amene mungathe ndipo muli ndi kampango katulutseniko. Otsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzopya zonse. Otsamira 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 pakono osatha. Tsopano Baibulo lanu. Otsamira otsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzopya zonse. Otsamira 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 pakono osatha.
What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah.
Icho ndi chiyani? Osamalidwa ndi otetezeka. Konse konse zonse zamalizidwa. Nkhondo yatha. Chisindikizo chomaliza chamatulidwa. Ye wakwera mwamba. Haleluya. Otsamira otsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzopya zonse. Otsamira 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 pakono osatha.
Now let's bow our heads towards the dust where God took us, where someday we shall ascend out of the dust of the earth.
Tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kuyang'ana kufumbi kumene Mulungu anatitengako ife, kumene tsiku lina ife tidzakwera mmwamba kuchoka kufumbi la dziko lapansi.
For our Lord brought from the dust, went into the dust to give to us His immortal spirit. He ascended from the dust, and all those that are in Him shall ascend with Him someday to the regions of the blessed.
Pakuti Ambuye wathu anabweletsedwa kuchokera kufumbi, anapita mufumbi, kuti adzatipatse ife mzimu wake wachisavundi. Iye anakwera kuchokera kufumbi, ndipo iwo onse amene ali mwa Iye adzakwera limodzi ndi Iye tsiku lina, kupita ku madera a odalitsika.
As we have our heads bowed, I see Brother Smith is in our midst this morning, the pastor of the Church of God. Called only last night, Brother Smith, but you just stepped out.
Pamene ife, tili ndi mitu yathu yowera mitsidwa, ine ndikuona Mbale Smith ali pakati pathu mmawa uno, mbusa wa Church of God. Anandiimbira ine usiku watha, Mbale Smith, kodi inu mungadzukepo?
I wonder now that if Brother Smith will dismiss us in a word of prayer, as you hurry then to your homes, have your breakfast, come back for the Sunday school service, the baptismal service, immediately beginning at 9:30.
Ine ndikudabwa tsopano kuti ngati mbale Smith angadzatibalalitse ife ndi mawu apemphero. Pamene inu mukuthamangira ndiye ku nyumba zanu ndi kukakhala ndi kadzusa wanu, kukabwereranso ku msonkhano wa Sunday School ndi utumiki wa ubatizo mwansanga zidzayambika pa 9:30.
Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses in prayer?
Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu pamene mbale Smith akutibalalitsa ndi pemphero.